That's right, meant to collect a mixtape for you. What? This one's for the Swahili has out there, yeah? Mentor, Zigzag Crew. Oh my god!
Nani mtoto mdogo.
Sijaiona ngoma inogile kama ino. Sijaiona ngoma inogile kama ino. Ngoma inogile kama ino. Ngoma inogile kama ino. Sijaiona ngoma inogile kama ino. Sijaiona ngoma inogile kama ino. Ngoma inogile kama ino. Ngoma inogile kama ino.
Kama ino wachezaji wana wanashika na viuno, wapigaji wana wanatikisa viungo. Ngoma taka wachezaji, ngoma taka wapigaji, ngoma taka wachezaji wenye afya na wenye asi. Ngoma taka wachezaji, ngoma taka wapigaji, ngoma taka wachezaji wenye afya na wenye asi. Kama si yako sivalie kibwebwe, kama yako ingia kati ucheze. Kama si yako sivalie kibwebwe, kama yako ingia kati ucheze. Ukiwa umeuza mali sababu ngoma, ukiwa umegawa pesa sababu ngoma. Ngoma hiyo ngoma gani? Shoga unakombe nani? Ngoma hiyo ngoma gani? Shoga unakombe nani? Piga ngoma taka pombe, astuke. Hii ngoma ikole nas nas turuke. Hii ngoma ikole turuke. Ngoma bila kulewa nitaichezaje mie? Ngoma bila kulewa nitaichezaje mie? Nasema na wewe kidege. Namtaka mshikaji, namtaka mshikaji, namtaka mshikaji, 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 namtaka mshikaji, namtaka mshikaji, namtaka mshikaji, 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 namtaka mshikaji, aje tucheze ngoma. Namcheza utaocheza ule mbuzi kagoma. Namcheza utaocheza ule mbuzi kagoma. Ngoma lipo uwanjani, watu wanalisakata. Mamie mwadi katikati ana kikata, mamie mwadi katikati kiuno ana kikata. Sijaiona, sijaiona.